Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jorato bugi janaga fandu hala Mamadou Sama Sigo jom nyali sakrabe hediibe. Le tongade mabbe kala lebbi tati ben do alhali akkeji tomonte en le mali minisma hulti wiide yidungoji tema tati chapane na e jeddi ngada hakunde go October 18 go December 2022. Ben aslam en mali pudi korka aslam ben alkamsari hanne noga tati mars 2023 les journal meden e memman halam ben modibabe doktor en ko ben modibabe doktor en mbajiki to kolonje baton hultama wiide ben taw nagge yiratake gite ben yibele bembabe hulti video sabi sutugul dabaji di leede kerundirde de dingun sembe kabar jamen hande kikide alkamsari noga tati mars 2023 bismillah sakral kanyen minisma mbiyan humpi martini kumpa alhali jogol hakkeji bibe adama le mali le tongane de hultama wiide ko warata tema tati chabanna e jeddi hidungoji man ngoni ngada di jo sifa jetti le temdere ko buru hewde yu ben gube ben EIGS jisim e kanyen larmi mali be do golli dun do no huliti tongande asitu karti wonko hebani kedo fa sam umar waygol
ndedo tongande minisma be tongi dum amde go lewru october yottare chapantete go lewru december be bi ko yati yimbe le temdro e chapande jeddom e nayon kanye mbarali on do wattu chapande jettom e didon ciuta chapande jenom e nayon ngoni barminabe le beddo yimbe le rewbe le jetto an hakkuni mabbe kanye sukabe noga en jeego yom minisma holti dido toraji wadi le region banyagara gawo kanye segu don fu bonandaay di buri matete tiagal modum menaka mofti san duansa e tumbutu jokki dido bonandaay be kolliti wiide teme didi e noga e didi didi fu pelle jadin kobe den gadi dun sappo tati gube bande kaborde fandintiro gadi dun noga e didi gube cinnyede kaldale kawrangal gadi fande le ndee do tongande be bi arme o du yebbi hakkeji jamaande e leedi ko yaata ciile chapande jeenay kali temdere fu be bi dum buytriki chapande nay e joyi e leeli bi jabbino di tagal mudum minisma wi joti hon anniyaji gondide wadeede di ko nayri bangal habude e wayde nyangete
gurma holti wiide na ciiti ben e ko tonga e ko minisma holti ko nden wi ben e wi mabbe minisma ben oni ya fufu ben wala dallaji fuko holta e le kabaru yidungoji ngada didi be weedi wiide dun be totaji ko holta wiide lammi wadi lammi mali wadi ben ko buri hewde dun horgo wadata bangal ko wiite justice militaire fandeli kabaru di mbiyan hala nana en ansongo le lamu gawo holti wiide mbiyan na hani mbiyan jodo ko wiyete ko mbiyan jande e famu wadene beda wadanede larmi mali yalla be watana hakilo hakkeji tomonte en ndeno be holti wiide be ngatana kam be ngatana hakilo sanne mbiyan tidingol mudun kanko Ibrahim Alpha Cissé goto yimbe hal nan en ansongo wonko hen asitu kanti ka nafa sango sita sidibe
on a andi kabaruji fuku nairi bangal padda hakke bani adama wala gollan ko yafi dabri fu hande fiede hannen yobe tinno mangal padde leedi malnindu fu jangine sariyaji bartede hakkeji bani adama ndi adni on fe mangal mudun sabi sa jeewi ko janguda foti fu adna ana haja famtinede de kulliji yogaji yalla beedroda andan me jafata ko neddo fu turdo bani adama sabi mena jati me singin di talgi nairi bangal bartede sariyaji bani adama
des droits de l'homme. Sakramatu daklaje moddu kabar nyam banga bem am Facebook ak Twitter. Ben Ramadan fuddi alkamsar handi noga tati mars 2023 ndeno yule alhali titala cugu nyamduji kanyo dun kubu satudo le mali ndeno dina ko holti wiide do balitade nan latade sababu jamarande be bura batade ben jumirado ndeno kam ben beedu wiide dun hani ben dun ben ha kabe do holti wiide hani hakle watane kabaru nyamduji di mi hore won ko hebana kedo fo sango sita sidibe Ousmane Nyalwuli
Levi almami miside noddirtene madinal munawara le dene manyambugo o qur'ana holliti wi homo fu ana hasi hora so ari fayi lewru korkaru levi kanko almam noddirtene Ousmane Samake nedda fu accido korka tawa torraf wala mudun dina jabnedun
ɗum ko wajjin bina asilamen fu hoodude le lewru korka so wona himɓe ɓe wonko tawa ko wawata hadde ɗum ɓen pati kora ɓen himɓe ɓe mbawa horde ɗum ana hollita le qur'an asilamen wasa horde saabi ana weeli ɗum tan wala fuk hatta ɗum jomum yalti e asilamen
gaɗɗu e tawi tawede fu yimbe andirbe kabaaru cellan ana tewtira jamaare du watta hakkile ko nyaamata le non lewru korkaaru men tewtira jamaa patbe nyaama nyaamandeji di lamdan ka sikkar he musanne fottaa hon tebbiji en nanan mudun docteur mamadou koulibaly kany dotoro gollo no nukku antireedo ccrf bankas
sini wulare wadi fasanne wattu sijar kikide himbe yogabe atawan don di fasanne yoga yarandi am buddan fa jabbito dun yo hunde ko hana wadede neddo hana hebbinde reedu mudun kullantereji kewde dun ana tiidi wayitaade le reedu ko neddo hani wadde yo nyaamude nyamduuji ko fiddindi bawdi wayitaade ko yaawi wattu bayraade tawe reedu joomu ana hoyfidi ko buri yideede yo nyaamude tamoro ana jogi nafa sanne
la digestion
micitunde wi yimbe be sella hono be nyaw furdi won e mudun docteur koulibaly ana tewtira be yimbe parti hora sabi lafi cellal mu en
to ko non jabato holta wiide ben kilo ciogu kilo tew hono mo yafude wala lilla mo siga suka du fu tawade tew o yira taga fi gite jabarande holti wiide yu dabaji di hen na jaltinen dabbe Côte d'Ivoire nden no kabe julobe gudi ni wiide yontere fu fon bi fufu ben camionji kewdi dabaji camion idi kewdi dabaji be nabata be jaltinta le nuko kanko kajado amen ton Christian Dakou wonko heban ke da façon Ousmane Niali Bouli e cita sidi
alle ngendi kolonje ba hebude tewnay hunde fubura dun tidde o kabar ana wi misande himbe ngendindi
to menen ga kolonje ba ana tiidi heba tew nagge tew on tiida ga hebugon daba hirsedo jaati wonku tiidi
tawene tew ana yafi to kolonje ba to kilo ana sotte hakune teme tati e malle hemer yaade temede nay sefa nenno ko sabede tewnay tiidi to kolonje ba to waybe kulti en ko sabem bini dun
ni samoji so dabaji kabi ma masim binama do labi me ciotta me kirsa me ciotta tew mudun watti du me rewa jungo jomira dabaaji sun hebi daba harto sanne me kirsa me ciotta galbal nay wala kolanje bado marube dabaaji yogaabe mudun ana ciotra amen nay tampudi me kirsa di me ciotta tew maji me pecca kalso men ga jun nagge
to kolanje bato sodobe sottobe fu kolliti wide be kan fiide dabreji yalla be kaban oti dal jokola wonna ko kirsan da ko hebi ne studio tamani yude kolanje ba
to masino to horta wiide ben gollo geso goto nokku togolo kuro ben masim binama nyandi noga mars ben le geso makku nden no holta wiide dum do yo golle cikitabe terusi en kabaru o jamarnde ben gondini dum ben no be ngoytike be ngaddo dango fedo lamkobe yalla watande hakkilo ben be do joni kaborde kewbe ele nokku mabbe wakati jun o to gawtun to nuku bawa de holta wiide ben ko jambinama nyaloma hertanago jam nden no do nuku gaw o jambe ben déplacer be totama ko kabaru ko totama fouras ngaji e ben kulentereji kewdi bi lidi e ben labal ben kabaru labal e lotugol juude nden no dum landi dum golirde hydraulique kanye cenam gaw e do faba ben e do ben gulidal fa pawotobe nden no kambe ardi mitni déplacer wiide jafo don mitti déplacer wiide nafas anay sanne nyallo ben yambirgul nyaloma hertanango ndiyam denno yalla be ngatan hakkilo cenam e ben golleji mabbi yewtere meden den dossier yontere hande meman kal hala mathematique denno do gedal bengal do gedal jatte yambere mudu wada ma nyande 14 mars denno bangal mudu wonko kanko estajara wonko hebani en do nafaka jatteji di non dun ben jamarne wate noftorade dun kedal no fasan walisi ci Oumar Wegalo
Oumar Bayo yo ingénieur réseau le fadene be nodirta agétique holti wiide o mo nawtoro jande mathématique ne le golleji mako nyaloma fu
les mathématiques
mathématiques mine no docteur ingénieur be mine nawtiro dun sanne ko nayri bangal kabaruji e jatte e ko nande mudum fu dum waayaade tiagal mathématique
donc en andan be kabaruji bilide e météo doni martinobe jamande kum parce tawi kammo ana warana warta ko hewe mu en fu ana andani mathématique madame Jabate Fatoumata Sango holiti wiide jande mathématique wala fuuno waayo perele tiagal le imadaraji di be ngatta mali météo to faabe kumpintina jamarnde
pama tan wiide dum fuule jatte ko no dirta mathématique ko dum yowi fala bane andan do kabaru hawaluji sinata a jangi ko no dirta mathématique appliqué na physique yo dum wajibi non kala golle fu mo gollata sina suka be pama wiide nyaloma hande no jatte no dirta mathématique de yo dum wajibi non ko nayri bangal yirwere lili ele
be
le sudu jangindu do dore le lede amendi to science janginte sukabe jokolbe jangobe to hewbe be mjide mu en fu holiti mem hodun sabi so be chubi jande mathematics
mo debi c'était
arande mi jogino tidallaji hakkilam jwada ki fidu du wodi sun jaade min bangal mathematics ila jaare min to tidalla fu mi hebay misala sa andu neddo mathematics ada wayi wadde jate kanya konjal ko no dert enquete ngaji mawdi min wodi mathematics yalla mi latobe no dert scientifique be min le jande mi hebay hen tidalla fu sabi de sara bambe be janginobe non so mi warti ciude be jeba kayi ngajam di no wordi du wodi so tidalla fu mi hebay mathematics
le mathematics
mathematics darna mudum ana mate kulle fuude men gatta le ngurda amin nam holitiri wi'de kanko docteur Omar So o jangino tewto le ciudi jangirdi do dore do science janginte le lady amendi le wi mako fay hunne wa wadere de nyalo mo hande o so mati wala hin
mata na formo wa halede ha gasa do golle men fuf mathematics ne hen o yimbe nganda tan yimbe fuf ne wade mathematics aduna fuf bamili 14 mars wonde hollude yimbe mathematics tidane yimbe fuf e ar wade mat wasa aduna ne way ne wade
tawede majju fu kanko docteur So ka o minimsi sanne ko yimbe el ngado be jande mathematics le lady amendi lati yimbe kedinabe caggal o monarda kana ko be watta koyde mu em le golle o yella dum ana heba waytade
so eta wadi moins yimbe jangube dum be ayan jonjoni yimbe hobe ndade en se haysen keftaki be enen kay problème muji men yataage wadde régler France ma Amérique ma enen komen kay de bay wadde régler problème muji men do
ko naaru bangal landol bili do e bamgol yimbe la jangube jande mathématiques le lady amendi docteur So kanyo ka holiti wiide neddo fu jangudo mathématiques ana waawi gollude ele si golle ko tawa fuule adnar allandu
saka ben mbito wiide ben ile ramadan gonde nenno hejoji gollaame de so ben iwde 16h yaade 18h nenno wona fi 17h 19h no buudo ni denno di beto de kedo wayra do woni mito don wa satum tardu be ma 3w.stop.com man no do jamo 37320 do sede yotra ben magazine yatra medde magazine sukabe handane fa fayu du nyaw lulido trisomi 20 den no tidalla mudun wurdi leledi ndi kanko mbamse touri mi hala mudu kedo fa sang mi esita sidibe yo en kire jam ti allaji riwere tergal noppi kine dabbe ko nande mun en goni kuteji o do nyaw do sukabe gida landure dogotoro to l'hôpital Pongé hultivide nyaw musa mudun ko buru hewde ndongu bangal inirabe
la trisomie 20
trisomni yo nyaw sukabe o nyaw ana hebire labi kewdi yogabe ana hebiram bangi indero yogabe ana hebiram bangi babiro bani adama fu ana jogi ko nodirre chromosome debe jeegon leddi debe jeegon noge tati ana hebire bangal indero noge taddu an hebire bangal babiro gaddu e tawede fu le ñoon gondi ñabilaaji dogotrame ñoo yogaabe an hebine chromosome goto ma didi fu an hebire lawal indero
de la mama
madam boori aissata sou do inna souka mu duubi sappo joyi jogido odo ñawo e bi mako dum wona fe hunde yafunde ngata ciagal yakawere sabi ko buru hewde so wana sarabe be do suka be fa hunde wona koy mabbe
frafino do njafa sanne yogaabe na hala mi ngol ñaw yo ñaw ginnino yogaabe na hala jaati fewini ko hono inde be sukabe e lekkol ana tiide fef be sukabe wondugo mudum e jama yogaajo ana metti te wawa yaade culmoto kambe tan ko heemi ban jidi sanne gaddu e tawetu ak be wawa haala
tabutikla
ana tiide andude alqadara sukabe jogibe odo nyaw trisomi 21 le mali ka non no fedde leydi mali humininde trisomi 21 ngondude gila 2017 hebi limtaade ko warta temedi do chapande njaw en jeddo sukabe chaabi be nyaw fanda ne do fedde woni de sanne ti alaji e sukabe jogi ka non ardibe be goytike yebare lam ko be le jogolo nyaw keddan madam sisi assistant jani semega ho radio feddende
doktoraji nyonat di nyaw ana famde le leedi malni sonne government leedi mali wa fi dabiri mu in doktorore genni bomo goni honen mayon jungo mu nano e nyaamu fu hebine doktorore watre ko nyonta o nyaw sa yewi fe sukabe wonde be di nyablaaji nyongo mu an tidi leedi malni leedi hande jaati anda day sukabe be ngol nyaw woni en mu en docteur fu wala ton leedi mal handen mo jangude mudun nayri bangal nyonde di nyabilaaji
kala suka tawraado oro nyaw o na hasindini sanne haybede kambar dun kabaru jande mabbe natiidi sanne bamako do na wodi jangnirde hertanande be do sukabe ardibe nokku o mimi hala ardibe be mimi hala jogola nokku o keddan madam fufuna maryam gaku goto janginobe nokku o
beden ekintine honobe winnirta kay honen bo wadirta desengaji nannan mudun yalla ben waaw hunjina koy hoore mabbe nyalade warande men e ekintina be du honen neddo soccirto ma wattude pade faatar wattude butangaji saya bornaka men lafa kaagi ku faabda amen feetude e nejjande ne modinta be sukabe
anotide be do sukabe tawe le kedde leedi ndi sabi ko buri hewde lamorande be ngeldete warde yalla kabaru mabbe nawa hunjina da hoore le newa mu